Wangi zwangi zipimbo lako Wamuhle, waze wamuhle Intombe tobekile Au koma wendombi, koma wendombi Mina ngiyajifela Au koma wendombi, koma wendombi Mina ngiyazifunela Apa kuwe, ngiyazithandela Apa kuwe,
ngiyazithandela
Ngibize, ngibize, ngizoshabela Mina, anoma yini zokwenzela
Ngibize, ngibize, ngizoshabela Mina,
nanoma yini zoshabela
Ngiyazithandela
Wase wamuhle kali
Was it wrong?